exclusive from DJ Lafam on the beat.
Kimu Odis versus Lafam.
Kimu Odis in the building. With Nili mbuzi munga ya teo mani chenzi. Yata kunine umani kaditendi. Sanga telele uyuma numwana.
Uyonka kena chinchiga la pambuti. Kachingwa gandolu wapiti. Mana vama ndiguri yanga nifolo. Nanga malapugu na olo olo. Limana munini toka lege la jigolo.
Ya wenda dunuga uyurapo mutenkete. Ndabariga mshigwe ya sijali luno. Manji wizbi tojileta lino.
Ya oke mwani zinga peleta. Ndibwene chomuji tamuia. Hima mbuli kelo wa mita. Bebo gula pamundi vike atopu. Mala pa gwina tiyo gogo shop.
Yebo gula pa gubanga wago shupa. Yebo lafa mtuwe inabokoya. Membo jigolo mwandi ndagai ya utali eho ile usaba ela.
Chuntue gandise ya mujitaina. Hena wandi wagula pa mbwesha ina. Dali uinja kutimibo ndagai ya noti eho mwana yosaba ila.
With the best rappers them nigga get this. Teko yu mfafe ya njeba knowledge. Wiz B, musirize mfana yeah. Amela ntepe mapepe ya juu.
Uli bloko yebo ndagulanga mpoketi. Pona tujenga timbu ya mba knowledge. Kasambe ulivonya veli jeti gulindime evo teti mkwanish yeah.
Eyo foko mwananja galindula utajiti kompiti hava yende. Ganda gusani na mande tusate yeah. Pindi mwende.
Mwajaya nyobilo nyebo mkwane olofo. Mwajaya nyobilo awa tujiteso. Batile mwijili ko 24. Ndendime
ulivonya tombengu success. Si story mwache wa nibere get this. With the team kula jaolo madaze yeah. Marai mwagumana wambata.
Wimba ndime na shima mwali solete. Pati kujilundu kudiba mbiba manite. Kamukala vio awopo mukete. Na jimbala na shoma mulilite.
Hota kota kukucha nwabaji nde noti mazabu. Gandhi wenye wonsimbe. Mugula pamenda gaja wani. Gundi challenge ayo mawani.
Hey, kucha nwazimbe that's why tuli sweeti. Olo magelo kuyanda tulameke. Gula pajagata ya peta walega mpota wandi wa hendi ambago wizi.
Mazabu haya gama na chendi kwa mbila Rafam. Okuta binza tibifu wa jilundu. Yatoka tebo tirai mani ya mpundi yeah. Oropa frost tikona ni chizungu.
Nega kwa mbile guma sabuka guliva jende uya kutoka kwa nuama vende noti guguma pele imalaimu chendi punda kuti ya ukatae.
Guma sabuka kwina mkwe yowa. Mkwe wakuno jimengoba yowa. Kwa siga mwana guno kuja njela wata njela wajala mwana.
Mwadinyo vilo fesi nda mujita soti. Jali jisoba no noti kukoti. Mwalafa muhina ya bapati. Eji chinda mujita nyoche jipati.
Timu wadi wina building. You Rafam. Managers I got you.
Hello Ben Big. A galage galage.
Yeah. Ndindi me Rafam. Ama keje my last dance. Wena gambala see. Big is a venta gacha. Ipakale. DJ Lupson Mboloma.
Exclusive for PartaMusicBlog.ca.
Navasala. Ituka bapunda na team. Paka musa kama yes.